girl is not like the rest. Ngicela ukhululeke like a bird in a nest. I know you all good, baby girl in my chest. Ngizokunika konke nginakho cause you deserve the best. Mongekho eduze kwami njenge-ice ngencibikala. Ikhekhe libhakwe nguwe mase sonke ngizolisika. Late 2 for 1 mina nawe siyafanelana. Kekho sihlukanisa ngoba siyathandana.
I see.